exclusive from Malawi Choose.com.
Fire.
Tikulo yamba kumuona ngana ndizanga. Akandiziwa kuma sindika mumanya. Nikapanikisika mene chimae dalimo. Sindika masuke panji palizanga. Kenako nina bimpa namba. Usiku tina chizango yamba. Alandi uzanza kuhucha kuchoka kumwana. Takala tiku cheza siti konda zigwana. Akuti nsaka na konda. Kujitikale my friends. Inde baka mababa na lola. Kumaganti magatens. Unzake wanji umangira uwa ye. Mazota mandifu nandi magaika ama ndidziwa ndimbiri za chibwana ndipo sangarode mwina ndi use mangwara nzake wanzanga ari singo ine zibwezi mbwe 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 moti pena pocheza ndi mawopa kuti sindiza mumenyesa koma iye sanyumwa ama fira moti teire vadeni ndiri chikondi ndi zake wanzanga iko masadziwa I'm in love ndi zake wanzanga iko masadziwa buto amadziwa zangazi wanga amadziwa zvibwezi changa amadziwa zonse zanga amadziwa zonse zanga
exclusive from malawichoose.com another one.